qoysaska dhaqan bay dabiyo wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada koonfur galbeed Soomaaliya qaybida barujukooyinta marti keediyo aanasi oo deero 1700 xaba wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada koonfur galbeed Diini Abdinuur Maxamed oo uu weheliyay wasiirka wasaaradda han raabtii iyo xuquuqul insaanka koonfur galbeed iyo gudoomiyaha ku xigeenka amrimo bulshada degmada Baydhabo iyo goobro ku haya qaybinta barujukooyinka gudoomiyaha ku xigeenka arimo bulshada degmada Baydhabo wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada koonfur galbeed ku mahadnaqay biyuhu qalab kun walaalka karsado
ma arantaan muhiim in taaha burjikooyinka si aad u isiin baragaytaan burjikooyin barimo oo dadka in badan qata booski la siiyo muddo haysta oo eed aan dheer marka sada fayl oo laan holi hay'adda GSD iyo wasaaradda runtii way lanaaha barnaamijkan iyada muhiim ah in la bilaari haweenka iyada meel ay fursad badan ka tahay laakiin loor isticmaalay bilii way ku yaabay inay onay wal ku yar isticmaal marka saas dartii wasiir iyada kinga kama nagaana
wasiirka wasaaradda haraabtii xuquuqul insaanka koonfur galbeed Marwo Shamse Maxamed Yarow je sheegtay in qoysisku wal badan ku bedeli doonaan isticmaalka barjikooyinka tamarta keydiyo
faa'iideen qata haweenka may waalida xigga dhaqaalaha hoos la fiiriyo meel iyo ku isticmaala jareen loorki bilii way ku yaabay maslama loor dadka isticmaalay amal loor isticmaalan la ku yaab in taasna way ba guulan eeta dirti oo kabad baadas oo may la raayis wadanki barakac hada dadka barakac ay raayeen laakiin barakac oo kuwiin way buuha dirti oo la jarahay oo geedan lahayn marka haweenka koonfur galbeed gaar ahaan haweenka degmada anno oo ka hadalow afka haweenka koonfur galbeed oo waan wasiirka wasaaradda haweenka way inta kula dardaarmay burjikooyin kun baahi lan qaba in wasaaradda heel i hoosin la garab teeganta way codsadaane oo haweenka nanka baaqay cod dheer iyo cod gaaban ka baaqay baahdi oo isngeeka siin hayta oo la siinsi in burjikooyin kun dib soo galan ka kanagna oo isna naf un ku weydin Soomaalidu way raasay hubka ay hayeen ka toona may ka hodama
wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada koonfur galbeed Soomaaliya Diini Abdinuur Maxamed ayaa mahadnaqay hay'ado iyo waliba dadkii ku la shaqeeyay biyuhu qalab kun weyn u sheegay isticmaalka alaabta uu si yaraay doonan darawka dhirta iyo nabad guurka
wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo kaashadaas hay'adda GIZ wali qaybiyo ay tahay agab burjikooyinka oo leh dadka kale ee dadka barakacayaasha dadka oo hanagday oo bandhigay qoyska ku nagadeen iyo dadka kale oo hosta community ama deegaanka ah burjikooyinka oo jeedid leh qiibe wali waha in ay yaraayto isticmaalka dhuxul si li badbaadi deegaanka ee geedo ana geedo hubin lagu raalo fadhiya ana roobka yaraada abaarta badadaas isbeddelka cimilada walaal leeyeen haanaso marka si isbeddelka cimilada iyo saameynta li yaraay wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada wali wadaa aan hawlo badan oo ka dardar geliyo sida arimaas walba ku qabto fadhi annaga deen agabku oo hadal la geebiyo hay iyo agab kale oo hadareer iyo mashaariic kale oo leen ka tala kale ana guud ahaan koonfur galbeed maamulsha oo la ka yaraayo saameynta isbeddelka cimilada ana aga ku geedow shireedey may ku diibi doona insha Allah ta'ala hay'ado iyo dadka doona raskay partnerada oo meel raay is hadirka lana wali ku atsadaana in digmooyin kale koonfur galbeedna la jeeyo sida digmooyinka shabeelada hoose digmooyinka kale degmada gobolka Bay iyo Bakoolba